Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti mukunda Radio Ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dukomeje kubatumirira rero urubyiruko. Uyu munsi turi kumwe n'umunyarwandakazi Diane Cyuzuzo. Mube hafi rero muganire nawe, ni rwiyemezamirimo. Mumubaze ibyo akora, mumusabe inama cyangwa se mutange ibitekerezo. Ni radio yanyu, mwisanzure mu bwitonzi musanganywe ndetse no mu bwubahane. Muduhere nomero zanyu nkuko bisanzwe tubahamagare. Reka twakire umutumirwa wacu Diane Cyuzuzo. Uraho neza? Urakomeye?
Uraho neza.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ngushimiye
rwose uyu mwanya uhaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Hari ibyo umaze kugeraho, narimaze kuvuga amazina yawe ariko ndumva byaba bidahagije. Niyo mpamvu ngira ngo nguhe umwanya ubanze wibwira abatwumva bamenye uwo barimo kuganira nawe uwo ari we.
Yego, nitwa amazina yanjye nitwa Cyuzuzo Diane. Umukozi uturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Kayonza. Nkaba ndi rwiyemezamirimo.
Nyihanganira gatoya. Mutubabarire, ibyuma ku buhanga bw'ibyuma hari hajemo akabazo, ariko nagira ngo numve noneho ko twumvikana neza. Uranyumva se?
Yego, ndabumva.
Uranyumva neza Diane?
Yego, ndabumva.
Nge ntabwo nkumva.
Oh,
uretse gatoya tubanze dukemura iki kibazo, munyihanganire.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye
igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, murakoze kutwihanganira. Reka twongere tuvugane n'umutumirwa wacu Diane. Umbabarire rwose ntabwo nabashije kukumva neza, nari nguha mwanya ngo wibwire abatwumva hanyuma tubone gukomeza ikiganiro.
Yego, murakoze. Nitwa Cyuzuzo Diane, ndi umuvuga mvuka mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, karere ka Kayonza, nkaba ndi rwiyemezamirimo. Nkaba umwe mu bashinze ikigo cyitwa Fidi ino n'imisigisitiri babiri, nkaba ndi umuyobozi wayo. Murakoze cyane.
Icyo kigo rero kikaba cyarabonye n'igihembo, wabonye igihembo cya mbere muri uku kwezi gushize.
Yego.
Watubwira muri make ya icyo gihembo icyo ari cyo n'impamvu wagihawe?
Igihembo cyane ni igihateguwe na Hanga Pictures 2021 Rwanda, yari ibaye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bakaba bagenda bafata bifashijwemo na Menaisiti, bagenda bafata imishinga ifite n'aho ihuriye n'ikoranabuhanga, igahurira hamwe bagakompeta hakazavamo abatsinda. Twafata ndetse n'imishinga isaga 400, bahitamo 45, muri 45 baza guhitamo abandi 25, muri 25 turongera turahatana kandi tuboneka muri 5 wa mbere, 5 wa mbere nibwo twafataga ku itariki 10 z'ukwa 12 nza kugirirwa gutsinda bo wa mbere.
Hanyuma watsindiye iki rero? Ku baba batabizi, hari abashobora kuba barabikurikiye ariko hari n'abatazi uko byari byifashe, watsindiye iki?
Gutsinda igihembo nyamukuru cyari $5,000 by'amadolari, uwa kabiri $20,000 by'amadolari, uwa gatatu $15,000 by'amadolari, uwa kane na gatanu $12,500 $12,500 y'idolari. Ku batatu ba mbere bagiye bahabwa amahugurwa, bari guhabwa amahugurwa n'ikigo cya VPN. Ku wa mbere hari internet y'umwaka, hari n'ibindi bigo byemewe kugira inkunga yo kwigisha za rwiyemezamirimo bitewe n'abagiye batsinda. That's fantastic. Ariko sofa 45 wa mbere bakaba baragiye bahabwa amahirwe atandukanye.
Yego. Ubwo uri muri abo ngabo barimo guhugurwa nawe?
Yego. Nabo batatu ba mbere bari guhugurwa n'ikigo cya Biki, ni ikigo gifasha ba rwiyemezamirimo cyane cyane abakiri bato kwaguka igihe kinyanyaka ibiri.
Yego. Hanyuma wavuze ko iki kigo Afriduino Limited wagishinze hamwe n'abandi muntu, sinzi niba ari umwe cyangwa niba ari babiri.
Ni umwe.
Igitekerezo cyo kugishinga cyaje gute?
Yego, murakoze. Mbere y'uko dushinga Afriduino, tukiri batoya mu rugo tuzika turi abana batanu, tukaba dufite ababyeyi bombi. Mu buzima bwa buri munsi bwo mu rugo habagaho gukoresha ibikoresho, bimwe mu bikoresho ndangamateka by'umuco w'Abanyarwanda, ndavuga kunywera nko mu nkongoro, kunywa twagiraga ukuvuga turimbo nkweye ku mata ukura hari uko yamaze, ntabwo ugenda umutereka ntiyereka ibindi bintu. Twajya gusura aba basogokuru, ababyara ababyeyi bacu bakadushyira ku mbehe. Rero uwa nyuma muri twebwe waje nyuma yavutse hari ibyacitse, amasahani, inkongoro zitagikoreshwa, mama atagiducundira amata. Uwo ari mutoya ku buryo we atagira ubuntu bwo kumenya ibyo bintu,
byari bihari noneho twajya gusura kwa sogokuru kubera ko ubu bari bakibifite akaguma abaza ese ibi ni ibiki biba bikoresha bite sinankora mu biti sinarira ku giti ntangira kwibaza nimba rero dushinja gusanga ari abo bangana n'abamuruta ndetse n'abari munsi badafite igitekerezo na gitoya ku bikoresho byahoze bikoreshwa nawe duturukaho njya rero kubona ko urubyiruko rw'uno munsi si n'urubyiruko gusa n'abantu bose turi kwisanga mu ikoranabuhanga kuko niyo isi tuganisha niho ubuzima buri kutuganisha rero njya kubihuza n'ikoranabuhanga ukuntu byagenze ako kantu kari karansigaye mu mutwe cyane kuko naje gukora ubushakashatsi butagutse cyane mbona ko abantu harimo n'abakuze badafite rwose ikintu bazi ku cyansi se izo mbehe twavugaga indosho n'ibindi rimwe yaje rero uwo mwana mutoya niwo igitekerezo kinini cyavuye yavuye ku ishuri atwereka amanota y'ikinyarwanda kuko rimwe mu masomo yamutsindaga arimo yatubaza ngo imigani yahahise harimo umugani rero bavuga ngo utazi ubwenge agomba kuzuza ngo ashimubwe nk'uko abanyarwanda tubizi we yanditse ngo areba televiziyo turamuzi se kubera icyo utekereza gutya aramuzi ati niho nk'uri byonzi abandi baba bafite telefoni mbamo na rizo barimo kompiyuta bati n'izi mbona abantu bakora ubwenge rero bituma mbona ko kandi koko abantu turi kuri Instagram abantu turi gukoresha isi 4G 5G urumva turi kugendana n'iterambere rero nabwo reka tubungabunge ibikoresho ndangamateka kuko ibyari bisigaye bikoreshwa nk'imitako ihenze bityo rwanda nyamwinshi ntibazisangemo n'urwo rwego twavuze reka duhe umumaro mushya ibikoresho ndangamateka babikoresha nk'umutako ariko kandi babikoresha
yego ureba ukuntu wica
kandi ikoranabuhanga
ureba ukuntu waguma ahantu hamwe hari ukuntu ijwi rigeraho rikajya rigenda ricika hashobora kutakumva neza ariko byumvikanye rwose ni icyo gitekerezo wagize ndumvaho umuntu anyuze hose aho ajya hose ashobora kuhabonera igitekerezo kuko icyo nticyavuye kure cyane cyari kikuri hafi n'umuntu arebye neza rero ubwo yagenda abona icyo yashingiro kugira ngo agire icyo ahanga akora cyamuteza imbere cyangwa se kigateza n'igihugu imbere nagira ngo tubwire noneho muri iyo sosiyete iyo kampani yanyu ni ibiki mukora muri ibyo bikoresho wavuga bishobora kujyana n'ikoranabuhanga ariko kandi bikabumbatira n'umuco
murakoze ibikoresho dukora ni ama smart home devices ibikoresho by'ikoranabuhanga dukoresha mu rugo ubu dukora amatara akoze mu kwifashisha nk'uko navuze chef cyangwa ibikoresho ndangamateka byari biforomyemo twifashisha rero chef yabyo aka gacuma banyweragamo inzoga kuko batakikanyweramo noneho tugafata iriya shepu y'agacuma tuyikoramo itara ubu turimo turagerageza iby'akabindi tukaba kandi dukora amaradiyo ya bluetooth ajyanye n'igihe umuntu ashobora gukonekitaho ari mu rugo akumva umuziki akoze muri shepu ya kebo ubu tukaba duteganya no gusohora ingoma muri uno mwaka ingoma nayo izaba ari radiyo tukaba duteganya gusohora agaseke n'ibindi n'ibyebo binini by'amatara tuzagenda tubishyira ku isoko noneho umwihariko w'ibikoresho byacu umuntu yabyumva akavuga se ni uwuhe mwihariko nk'umuntu uri i Kigali aka kanya akaba atuye mu karere ka Rusizi akaba yagendereye i Kigali ntabwo yagira impungenge zo kuvuga ngo nindi bimucanire mu rugo kandi si nabo gusa n'amahoteli yabigira igihe rero aya matara yacu ushobora wifashishije ikoranabuhanga ubaye udahari wayatsa wasitinga uburyo bwo kwaka akaka wifashisha apulikasiyo aho ukavuga ati saa kumi n'ebyiri mwake muze kwaka umuhondo wenda nimugera saa tatu mwaka umutuku wenda mwongere urumuri se cyangwa murugabanye muze kuzima saa kumi n'ebyiri z'igitondo bitewe n'icyo umukiriya ashaka rero ni itara dufite yabikozemo rero nuza koresheje internete nshobora kubyakirizaho, nimba zo kubyakirizaho na interhoteli wakatirizaho n'ibisanzwe. Igihe rero tuvuge nk'umuntu ukunda kuryama akumva ntashaka kujya kubyuka kandi ngo ajye kuzimya, yakoresha telefone ye rwose byoroshye akata cyangwa akazimya, igihe adahari akaba yabikora. Ku mahoteli rero bakaba ari na bamwe mu bakiriya bacu kuri ubu benshi bakoresha amasensa akenshi adakora ku buryo ushobora kugenda muri korodoro ukarinda irengura iri tatse. Ni amatara meza yo kuba basetinga mwake gutya muze kuzimya hatabayeho kuza kuvuga ati runaka aje kwasa akaba yanabura,
bigatuma umuntu atanakoresha n'umuriro mu gihe bidakenewe.
Ego icyo kimwe nari ntarakigarukaho. Amatara yacu undi mwihariko akaba azijya mu murimo bira ku kigero cya 30% kuko mu gukora kwacu twifuza ko n'ingo zidafite ubutunzi bwinshi reka mbivuge gutyo nazo zakoresha aya matara yacu, bitewe n'uko hari igihe bavuga ati aya matara azwi umuriro cyane n'iki kibazo nacyo twakirebyeho. Bityo iyo uriguze rya tara mu bana tuzabyana ndetse n'abo ari ubu uriguze akamubwira agacuma ka kera kabaga kameze ako kebo wagataka ugashakura agataka rwose wazane gushaka kandi kagakinamo umuziki kandi ari umutako.
Yego,
bifuza rero ko ya mitako yacu yongererwa agaciro ikagumana bwa bwiza bw'umutako ariko nanone ikaba igikoresho cy'iterambere cy'ikoranabuhanga ku buryo ntagenda ngo mpenderwe n'umutako ngo ibihumbi 200 kandi ari ukuwureba gusa.
Yego, ibyo mukora ni ibintu koko bigaragaza umuco kufasha nk'abo bana bakiri batoya batari batigeze bagira amahirwe yo kubibona, navuga ko ari n'amahirwe yo kubibona nyine. Iki kiganiro rero ni ikiganiro giha umwanya bakunze ibijwi rya Amerika bakabaza n'ababwiye kuri Facebook baze muganire, baraduha amanomero ubwo mukanya harabo muri buvugane, ariko ikibazo kirimo nuko baduha amanomero bagahita bigendera mube hafi bavandimwe rwose mwatwandikiye turimo kubahamagara telefone zanyu ntizitabe, ariko ubwo mukanya ndaza kubaha umwanya hanyuma muganire. Reka turakomeza mukanya gatoya.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro Murisanga ni ikiganiro kibaha umwanya wo kuganira n'abatumirwa. Mube hafi rero muganire na Diane Cyuzuzo. Mukanya yadusobanuriraga ni rwiyemezamirimo, ni umuntu ukiri muto, badukurikira benshi ndabizi ko namwe harimo abakiri bato benshi. Mube hafi rero muvome inama ndetse n'ibitekerezo. Uyu munsi nifuje ko tuganira nawe kubera ibyo akora byo kubungabunga umuco gakondo akoresheje ibikoresho bihangano yatubwiraga mukanya bituma uwavutse ibyo bintu bitagikoreshwa byibura ashobora kubimenya akamenya nuko byakoreshwaga. Diane rero mu gihe dutegereje ko abifuza kumuganira baza ku murongo wa telefone, nagira ngo ukomeze utubwira nk'ibi bintu urimo ukora warabyize, ni ibintu birimo ubuhanga birimo tekinoloji iyo navuga yo ku rwego rwo hejuru, nibyo wize mu ishuri cyangwa ni ibintu wakunze gutyo gusa?
Abanyarwanda bavuga ngo gushaka no gushobora, ntabwo nibyiza n'ibyiza by'ikoranabuhanga. Business partner wanjye ariko nakundaga tekinoloji cyane, kandi nawe nuko rero twahurije hamwe ibitekerezo tureba n'uburyo n'inzira twabimezemo. Ibyo byatumye bitangira, nubwo twari turimo turiga ibindi muri kaminuza, ariko umwanya munini twamaraga dusoma ibitabo, uburyo software akoresha. Rero muri uko gusoma n'ubushake no ufite inyota y'ibintu byatumye tubigeraho, ntabwo nabyize. Bityo nshishikariza n'abandi kubitariza ikintu bivuga ko utakijyamo, wasoma wakigera wabifite ubumenyi, kuko natwe twazanye ibitekerezo tuvuga uko uburyo tubikoresha n'amadizayini tukayikorera, ariko nibura wegera ufite ubumenyi burushijeho ubwawe, bityo bakagufasha. Muri kampani dufite aba software engineers n'aba electrical engineers.
Ariko urumva mbere ubu murabafite muri kampani, ariko mbere mugitangira mukirimo kusoma kubyiga kubyigisha, icyo gihe ntabwo byabatwaraga umwanya wo kwiga se andi masomo asanzwe ayo mwari mukurikiye?
Mu gihe cyo kwiga ku ishuri nta kibazo, ntabwo twabijyagamo, ahubwo twabijyagamo igihe twagiye mu mavakansi, kuko twabonagamo n'igihe gihagije. Icyo gihe niho twicaraga tukihugura, tugasoma ibitabo, twegera umuntu, bamwe mu bo twiganaga muri kaminuza bitari mu ishuri rimwe mu yandi madepartema, tukabegera tukabasobanuza n'aho twahereye.
Turaza kubigarukaho mu kanya. Hari umukunzi w'Ijwi rya Amerika utabashije kutubona kuri telefone ariko utwandikiye, muri make arifuza kumenya niba yitwa Amandine, ngakaba yifuza kumenya niba wazaba ibikoresho ibyo mukora, niba mushobora kuzabikorera no hanze. Sinzi niba ari ukubikorera hanze cyangwa se kuba bwo mwabyohereza no hanze, ngo kubera ko yumva ari ibintu bibungabunga ibidukikije.
Amandine arakoze cyane. Mvuge ho wenda nuko tutaba yatabye ibishinzwe kuyikora, tugamije kubungabunga amateka y'umuco wacu twifashishije ibikoresho ndangamateka by'umuco w'Abanyarwanda, tukabiha umumaro mushya, bityo ikaba ya mitako ariko igikoresho cy'ikoranabuhanga. Mu gucuruza rero kwacu mu Rwanda, dukorera mu karere ka Gakenke ubu ngubu, ariko no muri Kigali ubu twatangiye kuhakorera muri uno mwaka. Dufite website yitwa singasinga.io, tukaba tunafite i Kigali dufite Culture Center, irebero tubahabona poduwi zacu, Gakenke ofisi, ndetse n'irurindo kuri Culture Center hari ku Kirenge naho wabibona. Ku bari hanze rero yego turabikora rwose, kuri iyo website yacu niho abakiriya bacu batugurira tukabiboherereza. No mu Rwanda uwo ari wese tumukorera delivery aho yaba ari hose. Hanze y'igihugu ko tutafite ubwo bushobozi, rwose turabiboherereza tugira n'abandi bakiriya harimo abadiaspora, abaturiste, ayo mahoteli nakubwiraga n'abantu ku giti cyabo, rwose babigura kuri iyo website tukabibagezaho. Njye narabikunze cyane, ndumva gukunda umuco wacu, ndankunda imbyino nyarwanda, ibintu byinshi cyane mbona twaragiriwe ubuntu bwo kuba Abanyarwanda, bityo ari naho nakurikije igitekerezo cyo kubungabunga ibyo twari dufite.
Umuntu yakwibaza ati nk'umuntu ukiri mutoya uhagurukiye rwose kubungabunga umuco, kuwukunda, ubundi dusanzwe tumenyereye ko ari igikorwa cy'abantu bakuru, nk'umuntu w'umujene wagira nama ki abandi bajene kugira ngo nabo yenda babe bakora nk'ibyo ukora?
Kuri njye ndabikunda cyane, nagiriwe n'umugisha wo kuvuka muri famiye ibikunda cyane. Iki nama ngira urubyiruko ahanini reka mbere ku gitsina gore, kuko nanjye ni umukobwa. Icya mbere cy'ubutinyuke, ikoranabuhanga abantu benshi bazingurijyemo igitsina gabo, ubuntu bikomeye bigezwa n'igitsina gabo ari nayo umwe mu mpamvu nahisemo kujya gukorera mu karere ka Gakenke kuko iterambere rimwemereye i Kigali. Nitwirungira mu mijyi aho mu cyaro bizatuma aho bibyara tubisubiza inyuma kurushaho no kugira ngo n'idusere abana b'abakobwa babone ko tekinoloji, babone ko siyansi itiga abahungu gusa nabo bayiga, babone ko ushobora kuba uri muri hegeje ugakora ikintu hafi gite. Icya mbere cyo ni ukwitinyuka, twitinyuka turashoboye ku Banyarwanda aho n'undi mugisha turi mu gihugu kibaduha ubwo bufasha kibitwemerera giteza imbere igitsina gore, giteza imbere urubyiruko, his excellence akunda urubyiruko cyane. Ni amahirwe rero akomeye cyane yo kubyaza umusaruro. Ikindi nabwira urubyiruko ni byiza ko tugendana n'iterambere ariko nibura ntitubikuramo n'ibindi bintu. Nitugiye kuri social media gusa byo kwiga entertainment, tugiyeyo tugiye no kwiga uvuga ikigiraho uyu muntu n'intangarugero kuri njye, ese nkurikije ibitekerezo bye gusoma ibitabo byagiraho bitugeze rero twitinyuke turashoboye. Noneho kuba iyo umuntu akiri muto biba ari ibindi, ufite igihe kirekire cyo kuzakora. Rero nanjye niyumvira nabinyujije ngo bibaho gucika intege ku rubyiruko warumbwiyeho nihangane mushe mu ijambo.
Oya, nta kibazo, nta kibazo.
Ku gitsina gore ho uhura n'imbogamizi nyinshi, uhura n'abakubwira washaka umugabo usubira akora igiki, wagiye gushaka akandi kazi, ukuri kwiga, kurangije kaminuza, ese nimba ushaka gucuruza wagiye mu myenda, wagiye mu hoteli, nabyo ni byiza, nabyo twabikora. Ariko igihe wumva rwose ushaka kuba rwiyemezamirimo sosiyete y'Inyarwanda ndetse no ku isi hose hari ibibazo byinshi bikeneye ibisubizo na ba rwiyemezamirimo babijyamo, muri urwo rwego rero bakitinyuka kuko turashoboye.
N'ubu se baracyababwira ngo diporome y'umukobwa n'umugabo
ntabwo birahari ariko noneho ntabwo bikiri ku rwego rurerure. Ariko abagukinyege ni ukuri pe muzahora nabo, ariko wa wundi ugucinya intege ibyo ubyumva nk'aho ari kukumotiza, ibyo ubyumva nka motivasiyo kari kugusunika. Kuko iyo utsinze aho ugeze wa wundi wo gucaga intege nibura yaza akagufelisitaga naragutemberaga nari mbizi ko bizacamo nta kibazo byirengagize, nubwo wenda hari igihe cyabaye akaguca intege. Ntabwo byabura kugore kigenda ushaka umugabo nta myaka iriho yo gushaka umugabo ntasiganwa, wabikora kandi ukanubaka.
Yego, yeto, umukobwa arashoboye, niyitinyuke. Ni inama nziza. Reka twumva n'akaririmbo ka bamwe mu bakobwa bitinyutse, Aline Gahongayire, indirimbo yise Rendez-vous. Teresa kwimana yagutaye yeah. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka twakire ku murongo wa telefone umwe mu bakozi b'Ijwi rya Amerika, Adolphe Rwanyagatare, uranyumva?
Ndakumva, ndakumva neza.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Turi mu kiganiro muri Isanga rero, uri kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone. Turi kurimo kuganira na Diane Cyuzuzo, sinzi niba hari ikibazo mufitiye cyangwa se igitekerezo.
Murakoze cyane. Nk'uko Diane maze iminsi mukurikirana, nagiye nanareba cyane ibihembo yabonye. Yewe ikintu nshaka kumubaza, n'umwana w'umukobwa, ni iki kintu cyamuhaye motivasiyo ku buryo yakwicara agakreatinga uriya mushinga umeze kuriya? Kandi unarebye, tuzi ko cyane muri Afurika, abana b'abakobwa bazwiho kwitinya. Donc ngiye mu gihe nasobanurire imbaraga aho yazikuye. Icya kabiri kindi, niyihe nama yaha natwe urubyiruko dusanga dufite imishinga ariko yambitse gusa kugira ngo tuyishyire mu bikorwa bikatunanira? Murakoze.
Urakoze cyane Adolphe. Ubwo ube hafi, niba hari icyo yifuza kukubaza kugira ngo gusobanurire neza abashe kukubwira. Diane, subiza Adolphe. Niba hari n'icyo wifuza kumaza kumusobanuza, umubaze nta kibazo.
Yego, murakoze cyane Adolphe. Muraho. Kindi batatije, reka mpere ku cyambere cyane imbaraga. Reka wanyana nagitangireho n'inama gukora ibintu ukunda. Ni iki kintu cya mbere gituma umuntu aguma asunika ahatiriza? Mu rugendo habamo gucika intege. Umuntu agenda ahura n'ibicika intege, ejo ukabona wabitangiye bigahomba, ejo ugacuruza bikanga, kandi hari ibindi bisabwa, uragura amamateriyeri, urumva icyo gihe uri gukorera mu gihe. Ariko ubaye udakunda ibyo urimo urakora, bwacya umunsi umwe wonyine wajya gucuruza, wabona maze ukoze nta n'urakugurira ukababiguye. Rero icyo kintu cya mbere gituma umuntu avuga ati reka nkomeze, reka nsubire, reka nsubire, ni gukora, ni kwihangira umurimo bize mu byo ukunda. Iyo ari ibintu ukunda, ejo ushobora no kubyuka wacitse intege, ariko wakibuka ko ikibikunze wumva gishyizeho umutima wawe, wumva hari ikintu ukeneye guhindura muri sosiyete, hari impasuzanye, hari ikintu ushaka guti ushaka gutera imbere unyuze muri byo, nicyo kintu cyonyine kiguma kigupushinga. Kuri njye rero byane by'umwihariko nagize amahirwe yo kugira umuryango ubyumva, ariko ku rubyiruko muri rusange tujye dukora cyane, dukore cyane, tumurekeze amasengesho Uwiteka azakora ibisigaye ubishinga muri njye. Icyo cya kabiri nicyo ngira kuri njye gukora, ariko nkabirekeza amasengesho nabaye nyagasani ndari gutuye ibindi bintu byawe. Ariko wakoze cyane, kuko sinavuga ngo nabamwe bagende basenge ntibakore, kuko n'Imana ntibidushishikariza. Rero gukora ikintu ukunda bihora biguha imbaraga, n'igihe watsinzwe ukeguka ukavuga kubera ko mbikunze ndabizi neza. Kwigirira icyizere nabyo biri mu kimwe mu bintu bituma barwiyemezamirimo muri aho bagera. Wigirira icyizere ukumva ko ushoboye, ugatinyuka, ejo byaba byanze ukavuga ejo bundi bizakunda, ukagomeza ugahanyuza ukavuga ese birimo birapfira kuki abakene turimo barangure, ese nimba barangure kuki yarekarana, reka ngene ese abaye ari njyewe ikindi produit ndimo ndakora nize ahantu ku isoko ari kugurisha nayigura, ese iki giciro bari gushyiraho nanjye nakishyura? Ibyo byose byita wibaza ni byo bituma uyu munsi waguye ariko ejo ugakomeza. Ku cya kabiri, reka mbanze nsobanuzeho gato Adolphe. Adolphe, uri kuvuga ufite amafaranga ahubwo nta gitekerezo cyangwa ufite igitekerezo nta mafaranga?
Ufite igitekerezo nta mafaranga?
Yego. Ufite igitekerezo nta mafaranga?
Yego.
Byombi bifite?
Oya, ufite igitekerezo ariko udafite amafaranga, ndumva ari cyo avuga. nta mafaranga
nabonye ba rwiyemezamirimo kubera ko iyo ari wenyine ushobora kugira ngo bintu birakubaho gutyo wenyine gusa ariko iyo uganira n'abandi bituma biguhumye nkishyiraga n'umuntu ushaka kuba rwiyemezamirimo nkanira iyo ushobora kugera aho ugera wikikiza abantu bateye imbere kurenza wowe uburyo uracyafite wegera ba bantu batangiye ugenda ubegera ugira ibyo ubigiraho noneho rero ku muntu ufite umushinga utekereze ku gitekerezo wagize ibitekerezo ibintu byose biroroha uburyo mvugamo byorohamo urubyiruko byo nawe ndabifite iki kibazo tukigira ahubwo amakuru n'inkuru tubasha kuyamenya hariho amakompetisiyo agiye atandukanye atanga amafaranga hari ayo aramenyekana cyane ariko hari n'andi atamenyekana ariko atanga amafaranga rero twagiye kugera hariya ariko n'andi twanyuzemo menshi ariyo twagendaga tubonamo ayo nibura kugura ibikoresho dutangiriraho ejo ukagura akabandi kamashini ariko hari ubundi buryo leta yashyizeho twavana za UNDP aho ugenda ugatanga ibitekerezo inzira wabitekerezamo aho utekereza icyo bigiye guhindura kuri sosiyete aho hantu hose hagenda hava ama opportunity agenda atanga amafaranga ni muri urwo rwego urihugu nako uyiha amakuru icya mbere ni amakuru ugenda ukugenda umenya amakuru ya social media nahoze mvuga mbere noneho urekera kuyikoresha mu buryo bwa entertainment ahubwo ukayikoresha nko mu buryo bwo kwagura ibitekerezo byawe no kwagura aho wakura amahirwe nizuga UNDP nazimenye kubera kuvuga nkeneye amafaranga ariko ntayo ese nkeneye nagana nange nkabagira igitekerezo cyanjye bakanyumva bakanshoramo bakangira icyizere bakanshoramo amafaranga ibyo bigo byose bigenda bitanga amakapita kuri ba rwiyemezamirimo birahari ahubwo nuko tutabimenye.
Adolphe, turakugarukaho mu kanya niba hari ikindi wifuza gusobanuza kurushaho. Reka tube twakiriye uwitwa Laura amaze akanya ategereje. Laura, uratwumva? Laura, ndagira ngo nguhe umwanya mbere yuko dukomeza. Laura, sinzi ibyo arangariyemo ariko yari ari ku murongo wa telefone. Adolphe, ubwo niba wasobanukiwe neza cyangwa niba hari inyongera wifuza wahita ubaza?
Ikibazo na mubaza cya nyuma, urabona nk'aha turi wenda mu Rwanda hari imishinga myinshi nagiye mbona ya ba rwiyemezamirimo iteguye neza ku buryo banayiperezanta wenda nka BDF cyangwa abandi bantu bakabasapoti, ariko mu buryo kuri iyo mishinga yamara gutangira igaferinga n'amezi abiri ashize. Ubwo biterwa n'iki ko umuntu afite umushinga mwiza noneho ukaza guhomba mu gihe gitoya biterwa n'iki? Ni ukutamenya marketing n'ibihe biterwa n'iki? Nasobanurire wenda n'umuntu ubibayemo cyane.
Urakoze cyane Adolphe, ni ikibazo cyiza. Reka wenda ngire icyo mvugaho kiri kucyunganira icyo. Hari ikibazo tugira mu rubyiruko ndetse n'abandi bantu badukuriye batari urubyiruko, uyu munsi ukabona tuvuge ati ibyaha bizimo amafaranga ndetse rufite ukajyanayo uyu munsi ati ubuki buri kugurika ku isoko mu gitondo ukabyuka ukaba washoye n'ubuki ejo ibintu kirimo iragurwa cyane ejo ugashora mu buhinzi rero mbese ukavura umuntu ushoye ahantu hatanu hatandukanye icyo gihe ushaka wabiyihorera ukazara ukagurisha ukitane ugakuramo ayawe kubera ko iyo uhagaze mu nzira nyinshi birangira utanyutse nta n'umwe ugiyemo. Icyo nshaka kuvuga bituma nta na hamwe ushoka simba bigatuma utanakora na kimwe ukundi kugira akamaro aho ugasanga uri gutangatanga icyo gihe uzabona amafaranga yako kanya ariko nta kintu cyazabikuramo uretse igihombo gusa. Ku kindi wari uvuze umuntu agatsinda ejo mu mezi abiri akababyara bizaho cyane ariko bizaho ahanini byatewe na impamvu imwe ni nyirubwite wa mushoramari wa rwiyemezamirimo. Rwiyemezamirimo rero aho adakora ni ukwiga, ukwiga mvuga ntagara mu ishuri, kwiga umushinga wawe ukavuga imbere yo kugira ushobora kuba ufite igitekerezo kiza, ariko kuko uje ku isoko utabyihagije utavugise abakiriya banjye barashaka iki, ese nashobora kubigira nde ryari, ese nabasha nivuze biryo nambwe cyane ibintu byanjye ni ubuhe buryo abakiriya banjye uyu munsi uzangurira n'ejo akagaruka kuba ukugurirwa rimwe ntagaruke ejo byatuma ejo wahombye, ahubwo gutuma abakiriya bahorana ibyishimo muri produit zawe. Icyo rero nicyo akenshi abantu tubura kwihugura, ushobora kutabona ayo mahirwe yo kubona amahugurwa ariko nawe ubwe wihugure, kuri Google soma ihugure mu iganira n'abandi bigiye imbere bamaze igihe, kuko nkabyo hari abakobwa benshi mu gihugu bagize aho bagera uzuri n'abamenyi nigiraho kandi nifuza guhura nabo mu biganiro birambuye cyane cyane nk'amahirwe n'abari abakobwa kumbwira nibura icyo gihe nirimo uragana n'umuntu ukurenye usumbije experience bituma wumva ukamenya n'inzira, nibura ubonye uwo wigiraho atari ukuza mu kibuga nta kintu na kimwe uzi ngo uzemo gutyo gusa. Rero izo nzira nizo zituma umuntu yihugura.
Ongera unyihanganire Diane, nubwo nguciye mu ijambo nari ngezeze ngo twakire Laurent wari umaze telefoni yari imaze gucika itongera gucika atari yabaza ikibazo cye cyangwa atanga igitekerezo hanyuma ubwo turakomeza. Laurent,
yego mwiriwe
neza?
Murakomeye kuri Amerika?
Turakomeye, baza ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo.
Yego jewe nakibaza nabaza n'igitekerezo. Ndashaka kumaza mbega iyo sosiyete yiwe ni bibi ki kubera sosiyete ziba zitandukanye ziba ari nyinshi, mbega kugira ngo agere kuri urwo rwego rwo hejuru kugira ngo aronke agashimwe akoze gute kugira kweri ngo bitere imbere gutyo, yahereye ku buti kugira ngo ayatere imbere gutyo. Ibyo nshaka kubabaza hama intererano nashaka guterera muri kuri ibyo bintu ni uko kabisa umuntu wese atewe kwiharura, hari abantu bavuga ati ngo jyewe nubwo nabandi dusanga dukeya ngo sinotera imbere, uya uko uba umeze kose nubwo ujya wari 10,000 urashaka gusanga umushinga kabisa ugatera imbere. Nizo ziyumvira kabisa mubwira umugore mwiza kuri Amerika, ndabakunda cyane.
Urakoze cyane Laurent, ariko ntugire aho ujya, ndumva ushobora kuba uri mu batabasha kutwumva neza mu Burundi hanyuma wumva icyo ugomba kumurongo hanyuma
ago ndabiri amerikani muri Burundi ndugomba kumva neza cyane nyene biratugora kireka umuntu afise ama telefone nini niwe abumvirika.
Ni goma hafi rero ubwo hanyuma Diane agusubize. Diane wabwiye iki ro?
Murakoze cyane. Aho nahereye icyambere mbyumva ni bimwe wese atangira igitekerezo, utangira igitekerezo noneho ugashyiraho uburyo ugiye kubikoramo, ufite igitekerezo ese nje gukemura iki muri sosiyete, ukabyibaza ukabyisubiza iteka mbere yo kugira ngo ujye gutangira gukora ibintu. Niho rimwe na rimwe abantu dutsindirwa kubanza kumva ikibazo uje gukemura muri sosiyete, icyo kibazo nicyo kizatuma ubona abakiriya. Tuvuge nimba ugiye ahantu hataba amazi, nimba ugiye gushingayo uburyo bwo kubona amazi ayunguruye, banza umenye ko abo baturage badafite ayo mazi, banza umenye ikibazo kiri muri sosiyete, mumenye igisubizo uje gutangamo. Nange nuko byatangiye bitangira mu reka mvuge noneho mu buryo bwa produit, amamashini dukoresha na ibikoresho dukoresha ubushyize hamwe ntabwo ari ibintu byoroshye kuhita umuntu abona. Hanyuma yo gushyiraho amasoftware ibya murandasi birangiye, hakurikiyeho uburyo bwo gushaka amafaranga, hari igikoresho ufite ukabona hamwe famili yese, ariko noneho ko utabashije kubona ibintu nk'ibyo, iyo wowe uburyo navugaga witabira kompetisiyo zose zishoboka nta faranga uba usubiza inyuma, ntibashake ibyo bavuga ibihumbi ijana, uko kugenda umenya amakuru hano bashaka amafaranga, genda n'ahantu ushirika ubwoba rwose, ugenda n'ahantu ikigo gikomeye se za BDF, UNDP n'abandi barahari cyane batanga izi za Youth Connect, rwose genda nawe utanabikubajije ugiye kubabaza ubegereye
kimwe kufa kubwira rwiyemezamirimo ufite amafaranga menshi ukamugeza mu mushinga wawe jyayo haguruka mu rugo genda ubimubwire ababishaka batabishaka imwe kabiri umuntu ushobora rimwe kubimubwira ntakumve ntabwo umwanya kabiri ntabwo agatatu azaguha akanya kumva uko kukumva rero nibyo bituma ugenda ubona kapito utangiza na unagenda akura aho gutangirira
yego
kutigezo na wenda sinamubwira kuzijya nkarundi ntabwo ndashikayo simazi ariko ndi kuvuga experience yanjye
yego aloha wamwumvise kwa igitekerezo waguhaye hari icyo cyongera urakoze cyane
yego mugire umunsi mwiza n'abakora bakumva cyane
yego namwe namwe
bikano nongera akantu gato ku rubyiruko ndikunezeza kumva ari urubyiruko hari ikintu kiturimo kuri munsi dushaka hari mindset nta myaka ijana hari amagambo akoreshwa abantu bakahita bayafata gutyo ugasanga urubyiruko rubayeho mu buzima bumeze nko kwiheba ukumva ko ngo amafaranga atakugurira inzu urayarya nta amafaranga make abaho muri bizinesi n'ibishaka bibiri bitanu ushobora gutangira ku bya bitanu ejo ukagera kure hari igihe umuntu rero ahita avuga ati ono magana atanu ngera ni akantu k'ibihumbi makumyabiri kazageraho kanjye ayo n'ubundi nayarya nikagira inzira oya watangira ukoresha ibyo bihumbi makumyabiri gahoro gahoro nushaka ugiye wunguka igihumbi mu cyumweru nta kibazo urimo uratera imbere nushaka ugiye wunguka icyo gihumbi mu byumweru bibiri nta kibazo gahoro gahoro nibwo n'inganda nini tubona zikomeye na buryo ziba zaraciye mu bintu uba uri gucamo ukuri muri uri inzima ugashaka ikintu ukavuga weya uramo biratuma tubirihemo uko icyo cyose nicyo gituma ikigo kizakubaka mu minsi yawe iri imbere igihe ibintu byagenze neza.
Ese diya ukoresha abakozi bangahe numvise uvuga henshi cyane mukorera
tugira reka mpere kuri banyakabyizi tugira banyakabyizi icumi kugera kuri makumyabiri harimo urubyiruko n'igitsina gore cyane ndetse n'abagabo barimo tukagera muri manajimenti abantu batanu ubu ngubu nibo dufitemo babiri bari bagiye kwiga twari tuteganya kwinjizamo abandi babiri basimbura bo rero ni ibintu binezeza cyane nk'iyo ubona ufite umukozi hari ahantu hari urwego amaze kuvaho akagera ku rundi binyuze muri cya gitekerezo cyawe niyo rwose kuko biba bitagenze neza wenda uwo munsi ariko byonyine ukibuka ko uwo muntu niwe hari ubuzima wahinduyeho atava wenda mu byara arimo ngo ujye kubaka kadasiteri nini ariko nibura ukabona abana barimo barajya ku ishuri mbere yarahuraga n'ibibazo ugasanga hari uwo utize kugira ngo undi yige niba ari ikintu kinini urumva ugira impakti ku buzima bwawe ariko ukabugira no ku buzima bw'abandi n'ikintu kiba ari igihembo ahanini kiba kirutse n'ibindi
yego abenshi mukorana cyangwa se mukoresha ni abantu bakiri urubyiruko uvuze ko abenshi ari n'abagore b'abantu b'igitsina gore noneho se abantu bakuru mukorana cyangwa se ukoresha bagufata gute nk'umuntu ukiri muto iyo ubahaye nk'amabwiriza bayakira nk'amabwiriza ya bose cyangwa bashobora kugufata nk'umwana babyaye
tugira mu twebwe amasaha yo gukora aba ari ay'akazi ariko tukagira n'umunsi wa gatanu mu kigoroba sasa akazi karangiye tukaganira rimwe na rimwe tukagira n'ibirori tukishima nibura rimwe mu kwezi iyo biri mu kazi harimo abandi koko b'ababyeyi ariko iyo biri ku gihe cy'akazi baba bizi ko noneho turi muri gahunda y'akazi ntidukakora neza twembi bizatugiriraho inyungu ntabwo wenda mba ngo bose cyane ngiye nacungacunga wowe kuki wariye wowe kuki ugize utya ibyo nabyo bitera umukozi umutima mubi wo kumva ko n'igihe udaharaga ahubwo ari uwo mwanya wo kwidagadura rero ngira uburyo tubanamo yangira inama abona hari ikintu kitari kugenda neza cyangwa ubundi buryo ntitwakagumamo ibikorwa ariko
yaje ku kazi tukaza kwa twese biko tubitegerejemo nimba biziko ku kwezi rwose azahembwa abiziko bizaca muri amafaranga bityo bikreya situation mu kazi umuntu akaza kurayumva anezerewe yumva ibintu yabigize ibye kurenga kumva ko dupfana umushahara rero muri uwo mwanya tugira wo kwa gatanu tugaganiramo itaragenze neza wenda utaritwaye neza tukamusaba gukosoka nawe yavuga rero bosi hari ikintu kinini ubwo njye ntabwo nkundiza iryo jambo nkunda iyo bari kumumagara mu mazina yanjye rero bakambwira ati ikibindi kintu cyagenze neza tugikosore tukagira n'uwo mwanya wo gusabana bituma rero tuhorana umwuka mwiza ukumva harimo ishyaka kurenza ko habamo kurebana mu kuntu kuko umwe ari umuyobozi wundi
yego reka twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turakomeza
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu.
Radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turaganira na Diane Cyuzuzo ni rwiyemezamirimo umujene ugira abandi inama. Nagira ngo dukomeze Diane watubwiye ko mugurisha ibintu byanyu hari ku rubuga ku mbuga nkoranyambaga hari hitwa ngo singa singa Diane ha handi wavuze mu abantu basanga ibicuruzwa byanyu umukerarugendo ashobora kuza mu Rwanda agatumiza cyangwa atumiza ari hanze ibintu mukabimugezaho cyangwa ashobora no gukora gutanga gutumiza ikintu ari i Kigali aka mwebwe mukazakimwoherereza nyuma
tugurisha abari abatashobora kutugeraho kuri website yacu ni nimero bahamagara ho noneho abari hanze bagurira kuri website yacu bashyikaho bitewe n'aho bari muri kuri mu gihugu atabashije kugera aho twavuga
telefoni yawe nawe ndumva igiye kuba nk'iz'abandi zakomeje kutunanira yari yatwihanganiye none ndumva nayo igiye kumera nabi bya bitangiye gucika
ubu kunyumva
eh ndakumva
n'ubwo ntugurishiriza site yacu kuba twashobora
kugeraho oya birimo gucika yangane gato yubwo turongera mu kanya reka tube tubashyiriyeho indirimbo mu kanya mbere yuko kugira ngo urebe ahantu hagarara hameze neza noneho telefone ibashe gukomeza gucamo reka twumve indirimbo
aho nkavugeho mbere yuko dushyira mu mashami y'indirimbo
kuko
cyacu hariho nimero uri mu gihugu nta kibazo yaduhamagara akatubwira produit twazimugezaho uri hanze y'igihugu agura akoresheje website tukabimwoherereza bitewe n'ahari
no kandi byiza ubu turakomeza noneho kuko ndumva ndimo kukumva neza ubwo ndagira ngo turimo turagenda twegera umusozo ariko najya nkubaze ni nk'umukobwa cyangwa se abagore bati bakitinya wagize icyo babwira ariko nko muri ibi uraza wende ushora kuza kubigaruka none tubona kanya mu gusoza mu bihangano byawe urabumbatira umuco ariko kandi urashaka ko urashakamo n'urwunguko rwagufasha kwiteza imbere no guteza imbere gufasha abandi no guteza imbere igihugu yusubije amaso inyuma usanga iki cyorezo cya COVID-19 cyaragize ngaruka ki mu byo mukora
ingaruka ziraba urumva abakiriya bahuye n'igituma ubukungu bwabo bushira inyuma ntabwo abakiriya baba bakiri benshi nk'uko byari bimeze natwe igihe ryari mukazi nta kigeze bigoye gucuruza ariko hakabaho ntabwo navuga ngo byari bigoye gucuruza burundu kuko hariho abaguraga nubwo biba bitameze nko mu bihe bisanzwe ariko uko byagiye byoroha abakiriya barabonetse ubukungu bwose abantu twese keretse abo numva mu makuru ko hari abo butagezeho ingaruka ariko abandi muri rusange byatugezeho binatwereka ko byari byiza kuba uri redi y'ikintu icyo ari cyo cyose cyaza ikiza rusange se cyangwa impanuka biba byiza nyine kwitegura urumva ikiriya gihe mu rutare wari wabaga atarizigamye kandi yari abishoboye ugasanga bibaye ibibazo nibura hari icyo byatweretse ku bantu twese noneho ku kijyanye no kuba umukobwa cyangwa igitsina gore ntabwo tuvuga no ku babyeyi babibarutse cyangwa umudamu wubatse ntabwo byarangiye ntabwo biba byararangiye ubwonko bwawe rwose burakora neza ya mashuri bize ndetse n'utarageze mu ishuri hari icyo yahindura kuri sosiyete ye akazana igitekerezo aho akakigeza wenda kuba yageze ku ishuri bakarushaho kumunonosorera umushinga we bivuze kuba umuntu afite abana kuba ufite abana bo kwitaho ntiguherana nawe ni wowe guteza imbere urugo rwawe ufatikanyije n'uwo mwana rwubakanye aba yariho cyangwa atakiriho rero urumva bituma bubakaye legasi ku buryo nabo azaguturukaho icyo kintu azagisanga nabo bakaza bagikomereza
Diane Cyuzuzo mu gusoza dufite amasogonda nduzi na munota ntiwuzuye ni iki ugiye gukora aho umariye kubona kira gihembo cya miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda muri make
ikintu cya mbere tuzaguramo amashini arenze ubushobozi cyane ubwo twari dufite twikorere na bimwe mu bikoresho byatumaga igiciro hari abatabasha kubyigondera ubu rero tuzaba tubyikorera tuzaba dukora produ nyinshi cyane bagacuma ingoma y'ibiseke binini gito niyo tuzakora amamikoro tuzakora amateleviziyo mu myaka y'itanu cyangwa indi iri imbere urumva abakiriya bacu bagiye kubona produ zacu ku giciro gito kandi mu buryo bwinshi no muri shepu no muri dizayini zitandukanye
urakoze cyane rwose Diane Cyuzuzo kuri iki kiganiro uhaye Radio Ijwi rya Amerika uganira n'abakunzi bayo kandi nkwifurije kugira akazi keza
yego namwe murakoze cyane kuntumira ni iby'agaciro kuza kuganira n'urubyiruko kuganira n'abanyumvaga bose ndabashimiye cyane tugira umwaka mushya uzatubere iby'amata n'ubukene uzatubere mwiza nyagasani
yego twese hamwe nshimire rero nabo twari kumwe n'abayamfashije ku buhanga bw'ibyuma mwese mugire ibihe byiza